Remember where you got it from. Zambian music published, OCO.
J Cash.
Nefiu bunga butulilevi. Zeskol yonse nimfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipomu jipi. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Nawa pusa kumoku chate. Nawa buwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishimwa yamba kalefoni panga bees. Itamu aliemu. Wane mutenjele. This ye kwa tiche nifuna mutendele. Woy nae watimpaka niku kwesele. Limomba rudi lobo katu kwensele. Fwele fiatula but the economy is bad eye. No latinebo guy waba guy guy. Tombela pele kede. Fiompile po kwa tmailo tayali payday. Madajeo kwa tmaskara. Jio natumu chepoto kufwala. Elonga nimpia ndalwala. Imitengo na shene lolwanya. Neifi ubunga butulilevi. Zeskol yonse nimfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipomu jipi. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Nawa pusa kumoku chate. Nawa buwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishimwa yamba telefoni paka please. Nawa yema.
Nayama light to kushupa, mwengwengwe, nao vike po kushupa. Wala mbuna za kushupa, fiobe fionga, mbuna za kutumpa. Nisali wala mbiki na busy, so you think your life is easy. Uchiri nefe mofati, ina mbuna profati, kwa tiveli mini disease. Na impose mpoto, ulo tempe miponto, inisha kushemo. Shirishi muti sota waswemo. Shabke siri mpangalo lopiemo.
Mbunga butulilevi. Zeskol yonse nimfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipomu jipi. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Nawa pusa kumoku chate. Nawa buwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishimwa yamba kalefoni panga bees. Itamu aliemu.
Holo ya funta don't call on me. Nikose kwa ya funta economy. Ndingechi muti chambula ma branches. Wata mwanswe monolo kukwa tamotachi. Koze chayuma. Drainga kariba. Ungoli hainga volume paka limba. Kodi mutziwa. Wana mukubwa. Nkani ya kwa kwese mubwana mukuba. Pakelo bango kama dino pusa. Nitali na kumozi na vapusa. Maza yanga ni ya fupi ndine penguini. Ina nikutala na ngurizo nili chengwini.
Hey, ubunga butulilevi. Zeskol yonse nimfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipomu jipi. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Nawa pusa kumoku chate. Nawa buwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishimwa yamba kalefoni panga bees. Itamu aliemu.
They fucking lie.
Yeah, yeah. King Deza West Coppola, gotcha. Yeah. Yeah. Yeah.
Shino nshiku boneka fya muma chaputia kwa tima bezi. Nalipisha no offense. Wafile wakose. Hapa nina market full place ilionze. Mafans wanga walikuti jeka shivangene leta kupasila permit. Kigo palas tunga chito bweza mwana rapa alibe playlist. So we just watch and laugh. Okay ni chani chiza ni kalifia chifuka vons nilinavo. Penikala ni hotel west na mafans futi nilinavo. Gelo wanga na bright future kumbuyo raso enjoma mumagago. In short nilipa level inango. Mailo nilipondi nipoleka. Kansku Facebook ya polika. Kansi tuwa niteka po tumabeji tuanja latiwa. Nipuwa nyila motoka, those are cars. We already drove guys. Vintu vachiti ya evolve. That's why nalileke chireleshi. Weekend inenja mukuti ya go five. Bazeti ya pakisa comedy. That's why in mankala nilibe comedy. Nigwila na zea kalipo grila po. Wea napitia po kukoleji. Ino ni time ya. Plus I'm the fly swapper. All these niggas be claiming the fly nanda. Nalipe nanfuni kachainama. Yeah, nalilwa lishefia pala COVID-19. Whatever you call it. Walonga white nitea solidi, while it's slow, full over momolidi. And then one last word to everyone. And I don't mean to offend anyone. Uno ni jemula wanyowa, ninale kakalo wenza ka alion.
Remember where you got it from, Zambian Music Plumbers.co.